Mr. D once again.
Shikamye, yo, reka kwiyima.